ngimile ngecash zokuya ngokushesha mangivela ngizophuma ngikhehla umphethe simbonisa indlela sikufikeke isintsha sikamdeva masithandwa dadela zama kuguqula impilo sibeleke sikhanyeke isimo eyamike intoso thole ukuphepha ugqula iposa ngise kakhulu kwetosa vela ngisomuntu amagama dala ngenzalo mara namanje kuyafani uze wankuza kumama otholeke ithanda ujabule utholeke intanga vela ngisomuntu amagama dala ngenzalo mara namanje kuyafani uze wankuza kumama otholeke ithanda ujabule utholeke intanga.
Exclusive from madnaja.com.